We can fall in love again. I wanna do it all again. King Sagwa, King Sagwa. Soul to soul. Just another track. You know how we do, right?
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, siku zaenda.
Siede si amaba, musiama. Siede falaba, mufala. No te por qué te larga, si no te obar y te moma, vos preo toca. Si, ya no me quedo para dormir, baby. Más quiere que si yo amo, ya fue, tan voy a volver. No solo clasificaba hoy.
Come on my knees, baby, please. Push a mi maliza, take it easy. Girl, you got me missing your body. I hope you ain't kissing nobody.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
Siede si amaba, musiama. Siede falaba, mufala. No te por qué te larga, si no te pego que sentimiento prenda. Si, ya no me quedo para dormir, baby. Más quiere que si yo amo, ya fue, te voy a volver. No solo clasifico a
vos. Mapenzi ya dhati ya shatubana. Na harufu ya muziki ya tuzingira. Si kwiki siringi dondosa. Oh yeah baby, come closer.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
Fall in love again. I wanna do it all again. Dance with you.
Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda. Kwetu alisha kupenda, kwako nilisha sarenda. We ain't got no time, siku zaenda, na siku zaenda.
Come on my knees, baby, please. Push on me, my knees, take it easy. Girl, you got me missing nobody. I hope you ain't kissing nobody.
Na,
siku zaenda,
siku zaenda.